Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 25 inzandiko ku Banyatesalonike. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri rw'Abanyatesalonike. Igihe Pawulo yari i Korinto, ukuhagera kwa Sila na Timoteyo bavuye i Makedoniya byaramukomeje cyane. Bamuzaniye inkuru nziza y'ibyo kwizera n'urukundo by'abari baremeye ukuri igihe abavuga butumwa bwiza basuraga Tesalonike bwa mbere. Umutima wa Pawulo wagiriye impuhwe abo bizera bari barashikamye ku Mana nubwo babaye mu bigeragezo bikomeye n'amakuba. Yifuje kubasura ku giti cye, ariko kuko bitashobokaga yahisemo kubandikira. Muri uru rwandiko yandikiye itorero ry'i Tesalonike, intumwa Pawulo yashimye Imana kubera inkuru nziza yo kwiyongera k'ukwizera kwabo. Yaranditse ati: "Bene data, duhumurizwa ku bwanyu no kwizera kwanyu mu mubabaro wacu wose n'amakuba, kuko none tukiri bazima ubwo muhagaze mushikamye mu mwami. Mbese n'ishimwe ki twabasha kwitura Imana kubw'ibyishimo byose tubishimira imbere y'Imana yacu. Dusabira cyane ku manywa na nijoro kugira ngo tubarebe twuzuze ibyasigaye ku kwizera kwanyu." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 3:7 kugeza ku 10. "Mwese tubashimira Imana iminsi yose, tubasabira uko dusenze twibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubwo kwiringira Umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo Data wa twese." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 2:2 kugeza ku 3. Abenshi mu bizera b'i Tesalonike bari barimuye ibigirwamana bemera gukorera Imana nyakuri kandi nzima. Bari barakiriye ijambo ry'Imana mu makuba menshi kandi imitima yabo yari yuzuye ibyishimo by'Umwuka Wera. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 6:6-7. Intumwa Pawulo yavuze ko mu budahemuka bwabo bayobokaga Uwiteka, bakaba icyitegererezo cy'abizera bose b'i Makedoniya no mu Akaya. Aya magambo yo kubashima bari bayakwiye. Yaranditse ati: "Kuko muri mwe ariho havuye ubwako bw'ijambo ry'Umwami wacu, icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 6:8. Abizera b'i Tesalonike bari abavuga butumwa nyakuri. Imitima yabo yari ifite umwete wo gukorera Umukiza wari warabakijije ubwoba bwo gutinya umujinya uzatera. Imibereho yabo yari yarabayemo guhinduka gutangaje kubw'ubuntu bwa Kristo, kandi ijambo ry'Uwiteka ryabavugiwemo ryagize imbaraga. Ukuri kwigishijwe kwigaruriye imitima ya benshi, maze abantu benshi biyongera ku mubare w'abizera. Muri uru rwandiko rwa mbere, Pawulo yavuze ku buryo yakoze umurimo mu Banyatesalonike. Yavuze ko atashatse kubona abayoboke akoresheje kubeshya cyangwa uburyarya. "Nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza, niko tubuvuga. Ntituvuga nk'abashaka kunezeza abantu, keretse Imana igerageza imitima yacu. Ntitwigeze tuvuga ijambo ryo gushyeshya nk'uko mubizi, cyangwa ngo tugire urwiyerurutso rwo kwifuza inyungu murimo. Imana niyo dutanzeho umugabo, kandi ntitwashatse icyubahiro mu bantu, naho haba muri mwe cyangwa mu bandi. Nubwo twabashaga kubanimerera kuko turi intumwa za Kristo, ahubwo twitonderaga muri mwe nk'uko umurezi akuyakuye abana be. Nicyo cyatumye mudutera imbabazi, tukabakunda cyane, tukishimira kutabaho ubutumwa bwiza gusa, ahubwo no kubaho ubugingo bwacu, kuko mwatubereye inkoramutima cyane." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 2:4 kugeza ku 8. Intumwa Pawulo yarakomeje ati: "Mwebwe n'Imana, nimwe ntanzeho abagabo b'uburyo twameranaga namwe abizera, turi abera, dukiranuka, kandi tutariho umugayo. Kandi nk'uko mubizi, twahunguraga umuntu wese muri mwe, tukabahumuriza no kubihanangiriza nk'uko se w'abana agirira abana be, kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana, ari ibahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 2:10 kugeza ku 12. "Icyo dushima Imana ubudasiba, nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera muri mwabizera. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'Umwami wacu Yesu ubwo azaza? Kuko ari mwe cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 2:13-19. Mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye abizera b'Abanyatesalonike, Pawulo yaharaniye kubahugura ku byerekeye mu by'ukuri uko abapfuye bamera. Yavuze ko abapfuye baba basinziriye ari ntacyo bazi. "Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera ko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13 wa 14 n'uwa 16. Abanyatesalonike bari barakiranye umunezero igitekerezo kivuga ko Kristo yari agiye kuza guhindura abizera bari bakiri bazima akabajyana. Bari bararinze neza ubuzima bw'inshuti zabo kugira ngo badapfa bakabura umugisha bari bategereje kubona igihe cyo kuza k'umwami wabo. Nyamara babonaga bo bakunda babakurwamo umwe umwe. Bityo Abanyatesalonike bari baragiye basezera ku nshuti zabo zapfuye bafite intimba nyinshi batiringiye kuzongera kubabona. Igihe urwandiko rwa Pawulo rwafungurwaga kandi rugasomwa, amagambo ahishura uko abapfuye bamera yazaniye abagize itorero ibyishimo byinshi no guhumurizwa. Pawulo yerekanye ko abazaba bakiriho Yesu aje batazatanga basinziriye muri Yesu kubona umwami. Ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana bizagera ku basinziriye, maze abapfiriye muri Kristo babanze kuzuka mbere y'uko abazaba bakiriho bahabwa kudapfa. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Ibyiringiro n'ibyishimo iki cyizere cyazaniye itorero rishya ry'i Tesalonike ntidufite uko twabyishimira. Barizeye kandi bakunda cyane urwandiko bohererejwe n'umubyeyi wababyaje ubutumwa bwiza, maze imitima yabo irushaho kumukunda. Yari yarababwiye ibyo bintu mbere, ariko icyo gihe ibitekerezo byari bikirwana no gusobanukirwa inyigisho zasaga naho ari nshya kandi zitamenyerewe. Bityo ntibitangaje kuba bimwe mu byo babwiwe bitari byarakoze ku ntekerezo zabo. Nyamara bari basonzeye ukuri, maze urwandiko rwa Pawulo rubaha ibyiringiro bishya n'imbaraga no kwizera gushikamye ndetse n'urukundo rwimbitse mu wazanye ubugingo no kudapfa kubw'urupfu rwe. Ubu noneho banejejwe no kumenya ko inshuti zabo zizeraga zizava mu bituro zikazukira kuba mu bwami bw'Imana iteka ryose. Umwijima wari warabuditse ku bituro wavanyweho. Umucyo mushya watamirijwe ukwizera kwa Gikristo, maze babona ikuzo rishya mu buzima, urupfu n'umuzuko bya Kristo. Pawulo yaranditse ati, "Aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 14. Abantu benshi basobanura uyu murongo bavuga ko abasinziriye bazavana na Kristo mu ijuru. Nyamara Pawulo yavugaga ko nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye, ariko Imana izahamagara intungane zisinziriye zive mu bituro byazo maze zijyane mu ijuru. Mbega guhumurizwa gukomeye n'ibyiringiro bihebuje, atari ku itorero ry'i Tesalonike gusa, ahubwo no ku bakristo bose aho baba bari hose. Igihe Pawulo yakoreraga i Tesalonike, yari yararangije kubasobanurira neza ingingo ijyanye n'ibimenyetso by'ibihe yerekana ibizabaho mbere y'uko umwana w'umuntu atunguka mu bicu byo mu ijuru, ku buryo atatekereje ko ari ngombwa kwandika mu magambo arambuye ibyerekeye iyi ngingo. Ahubwo yerekeje ku nyigisho yari yarigishije. Yaravuze ati, "Iby'ibihe n'iminsi ntitugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati, ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Muri iki gihe hari abantu benshi mu isi birengagiza ibimenyetso bigaragara Kristo yatanze kugira ngo biburire abantu ibyerekeye kuza kwe. Bashaka uko bacucikesha ibyo babona kandi bazi, mu gihe ibimenyetso by'imperuka bisohora byihuta kandi si kabisatira igihe umwana w'umuntu azahishurirwa ku bicu by'ijuru. Pawulo yigisha ko kutita ku bimenyetso bizabanziriza kugaruka kwa Kristo ari icyaha. Abangabo bafite icyaha cyo kwirengagiza Pawulo abita abana b'ijoro n'ab'umwijima. Atera ubutwara bari maso muri aya magambo. "Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Inyigisho za Pawulo kuri iyi ngingo ni ingirakamaro cyane ku itorero ryo muri iki gihe cyacu by'umwihariko. Abantu bariho mu gihe cyegereje kugaruka kwa Yesu bari bakwiriye kwakirana imbaraga ya magambo ya Pawulo. "Ariko twebweho ubwo turi abana b'amanywa, twirinde ibisindisha twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye, kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye, tuzabaneho nawe." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Umukristo uri maso ni umukristo ukora, ushakana umwete gukora icyo ashoboye cyose kugira ngo umurimo w'ivugabutumwa bwiza utere imbere. Uko urukundo afitiye umucunguzi we rwiyongera, ni nako n'urwo afitiye bagenzi be rumera. Ahura n'ibigeragezo bikomeye nk'ibyo shebuja yahuye nabyo, nyamara ntiyemerera amakuba kwangiza intekerezo ze cyangwa gusenya amahoro y'umutima we. Azi ko igihe ikigeragezo cyihanganiwe kizamutunganya kandi kirusheho kumwegereza Kristo. Abafatanyije imibabaro na Kristo ni nabo bahozwa nawe kandi amaherezo basangira ikuzo rye. Mu rwandiko yandikiye Abanyetesaloniki, Pawulo yakomeje agira ati: "Ariko bene data, turabingingira kugira ngo mwite ku bakorera muri mwe babategekera mu mwami wacu babahana. Mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo. Mugirirana amahoro." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 12 n'uwa 13. Abizera b'i Tesalonike bari babangamiwe n'abantu babazaniraga ibitekerezo n'inyigisho byuzuye ubwaka. Bamwe bakoraga nta gahunda, ahubwo berekana ko ari bakaziitereyemo. Itorero ryari ryarahawe gahunda nziza ryakurikizaga, kandi hari harashyizweho abayobozi bakoraga ari abavugabutumwa n'abadiyakoni. Nyamara hariho bamwe b'ibyigenge kandi bahubukaga banze kumvira bari mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero. Ntabwo basabaga uburenganzira bwo gukurikiza ibitekerezo byabo gusa, ahubwo basabaga no kugaragariza itorero ibitekerezo byabo mu ruhame. Pawulo abonye ibyo, yakanguriye Abanyetesalonike kubaha abari baratorewe kuba mu myanya y'ubuyobozi mu itorero. Kubwo kwifuza ko abizera b'i Tesalonike bajya bagenda bubaha Imana, intumwa Pawulo yabingingiye kugaragaza kubaha Imana mu mibereho yabo ya buri munsi. Yaranditse ati: "Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda ndetse murusheho. Muza amategeko twahawe n'umwami Yesu kubategeka ayariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 n'umurongo wa 7. Intumwa Pawulo yumvaga ko afite inshingano ikomeye ku mibereho myiza y'iby'umwuka y'abari barihaninye kubw'umurimo we. Icyo yabifurizaga cyari uko barushaho kumenya Imana imwe nyakuri na Yesu Kristo uw'Imana yohereje. Akenshi mu murimo w'ivugabutumwa yahuraga n'amatsinda mato y'abagabo n'abagore bakundaga Yesu, maze agapfukamana nabo agasenga asaba Imana kubigisha uko bakomatana nayo. Akenshi yabagiraga inama y'uburyo bwiza bageza ku bandi umucyo w'ukuri k'ubutumwa bwiza. Kandi akenshi igihe yatandukanaga n'abo yabaga yarigishije, yasabaga Imana kubarinda ikibi no kubafasha kugira ngo babe bavugabutumwa badakebakeba kandi bakorana umwete. Ikintu kimwe mu bihamya bikomeye bigaragaza uguhinduka nyakuri ni urukundo dukunda Imana n'umuntu. Abemera Yesu nk'umucunguzi wabo bakunda abo bahuje uko kwizera, urukundo rutari urumama. Ko niko byari bimeze kubizera b'i Tesalonike. Intumwa Pawulo yaranditse ati: "Ariko rero, ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, ndetse musigaye mukundana na bene data bose b'i Makedoniya hose. Ariko bene data, turabahugurira kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze, kandi mugire umwete wo gutuza, mutari bakaziitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze mudafite icyo mukene." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 9 kugeza kwa 12. "Namwe umwami wacu abuzuze abasesekaze gukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe twabakunze, kugira ngo abakomeze imitima itabaho umugayo yere mu maso y'Imana yacu, niyo data wa twese, ubwo umwami wacu Yesu azazana n'abera be bose." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 3 umurongo wa 12 n'uwa 13. "Kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Murebe hatagira uwitura undi nabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mubibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Pawulo yagiriye Abanyatesalonike inama yo kudahinyura impano y'ubuhanuzi muri aya magambo: "Ntimukazimye umwuka w'Imana, kandi ntimugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Yaritonze yerekana itandukaniro riri hagati y'ukuri n'ibinyoma. yabingingiye kwirinda ikibi n'igisa nacyo cyose, maze asoza urwandiko rwe n'isengesho asaba Imana ngo ibeze rwose, kugira ngo umwuka, ubugingo n'umubiri birindwe bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Yongeyeho ati, ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5, umurongo wa 23 n'uwa 24. Inyigisho zerekeranye no kugaruka kwa Kristo Pawulo yoherereje Abanyatesalonike mu rwandiko rwe rwa mbere zari zihuje rwose n'ibyo yari yarigishije mbere. Nyamara amagambo ye yumviswe nabi na bamwe mu bizera b'i Tesalonike. Bumvise ko avuga ibyiringiro by'uko we ubwe azaba akiriho akibonera kugaruka k'Umukiza. Kubyizera gutya byabateye umunezero n'ubushyuhe mu mitima. Abari bamaze igihe birengagiza inshingano zabo bakomeje gushimangira ibitekerezo byabo by'ubuyobe. Mu rwandiko rwe rwa kabiri, Pawulo yashatse gukosora imyumvire yabo mibi ku nyigisho ze, ndetse anashaka kubereka neza icyo yashakaga kuvuga. Yongeye kugaragaza ibyiringiro afite mu budahemuka bwabo, ndetse anabashimira ku kwizera kwari gushikamye kandi k'urukundo bakundanaga n'urwo bakundaga umurimo wa shebuja rwari rwinshi. Yababwiye ko yagendaga baratira amatorero yandi, abatanga nk'urugero rw'abantu bihangana bafite ukwizera gukomeye kwihanganira karengane no kubabazwa. Yazamuye intekerezo zaba zigeza ku gihe cyo kugaruka kwa Kristo ubwo abantu b'Imana bazaruhuka imihati yabo n'ibibahagarika imitima. Yaranditse ati, nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana, turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywa byose n'amakuba mushinyiriza. Kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo Umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Bazahanwa igihano kibakwiriye nicyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'Umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu batekereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi sohoresha imbaraga imyifurize myiza yose n'imirimo yanyu yose iva ku kwizera, kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu rihimbarizwe muri mwe, namwe mu muhimbarizwe nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubwo Umwami Yesu Kristo buri. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 1, umurongo wa 4, uwa 7, uwa 8, uwa 9, uwa 11 n'uwa 12. Nyamara mbere yo kugaruka kwa Kristo hari ibintu bikomeye mu by'idini byavuzwe n'ubuhanuzi bigomba kubaho. Intumwa Pawulo yaravuze ati, kugira ngo mutanambuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'Umwami wacu maze gusohora. Ntihakagire umuntu boshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Amagambo ya Pawulo ntiyagombaga gusobanurwa nabi. Abantu ntibagombaga kwigishwa ko kubwo guhishurirwa kudasanzwe Pawulo yari yaraburiye Abanyatesalonike ko Kristo aje ako kanya. Kuvuga atyo byari gutera urujijo mu byo kwizera, kuko iyo habayeho kudasohora kw'icyo umuntu yiteza kenshi bitera kutizera. Intumwa Pawulo yabagiriye inama yo kutakira ubutumwa bumeze buryo nk'ubuvuye kuri we. Yakomeje ashimangira ko ubutegetsi bw'ubupapa bwagombaga kuzahaguruka bukarwanya ubwoko bw'Imana. Byari kuba iby'ubusa kw'itorero kwitega kuza k'umwami wabo mbere y'uko ubu bubasha bw'ubupapa bukora umurimo wabwo wo kurimbura no gutuka Imana. Pawulo yarababajije ati, nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 5. Hari ibigeragezo bikomeye byagombaga kugariza itorero nyakuri, ndetse n'igihe intumwa Pawulo yandikaga amayoberane y'ubugome yari yaratangiye gukora. Ibintu byari kuzabaho mu bihe byari biri imbere byari kuba mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose gukiranirwa kubarimbuka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 9 n'uwa 10. By'umwihariko, ibyo Pawulo yavuze byerekeye abantu banga gukunda ukuri bifite agaciro gakomeye. Yavuze ku bantu bose bari kuzanga ubutumwa bw'ukuri nkana ati, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 11 n'uwa 12. Abantu ntibashobora kwanga imiburo Imana ibohererezanya imbabazi ngo be guhano. Imana ikura mwuka wayo ku bakomeza kwinangira bakirengagiza imiburo maze ikabarekera ibinyoma bakunda. Nuko rero Pawulo yerekanye umurimo w'ubugome w'imbaraga y'ikibi wagombaga kuzakomeza mu binyejana byinshi by'umwijima n'akarengane mbere yo kugaruka kwa Kristo. Abizera b'i Tesaloniki bari baragize ibyiringiro by'uko bagiye guhita bacungurwa. Ubu noneho basabwe gukora umurimo wari imbere yabo bafite ubutwari no kubaha Imana. Intumwa Pawulo yababwiye ko batagomba kwirengagiza inshingano zabo cyangwa ngo babaho gusa bategereze ntacyo bakora. Nyuma y'ubwuzu bwinshi bari bafite bibwira ko bagiye guhita bacungurwa, ibikorwa byo mu buzima bwa buri munsi no kurwanywa bagombaga guhura nabyo byari kwikuba kabiri. Bityo yabasabye gushikama mu kwizera agira ati: "Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari izo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Ariko umwami n'uwo kwizerwa ni uzakomeza mwebwe abarinda umubi, kandi byanyu tubyiringijwe n'umwami yuko ibyo dutegetse mubikora kandi muzajya mubikora. Umwami ayobora imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no kwihangana kwa Kristo." Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya kabiri umurongo wa 15 kugeza kwa 17, n'igice cya gatatu umurongo wa 3 kugeza kuwa 5. Umurimo abizera bakoraga bari barawuhawe n'Imana. Kubwo kuyoboka ukuri kudakebakeba, umucyo bari barabonye bagombaga kuwushyira abandi. Intumwa Pawulo yabasabye kudacogora gukora neza, maze yitangaho urugero rwo gukora imirimo y'igihe gito yo muri iyi si ashishikaye kandi akanakorana umurimo wa Kristo umwete mwinshi. Yanenze abari barirunduriye mu bunebwe no gutwarwa n'ibidafite umumaro, maze abategeka gukorana ituze ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Yabwiye itorero kwitandukanya n'umuntu wese wari gutsimbarara ku kutita ku nyigisho z'abakozi b'Imana. Yongeyeho ati: "Ariko ntimumutekereze ko ari umwanzi wanyu, ahubwo mumuhugure nka mwene so." Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 3 umurongo wa 15. Pawulo yasoresheje uru rwandiko isengesho asaba ko hagati y'imiruho yo mu buzima n'ibigeragezo, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bibabere ihumure n'inyunganizi.